Jesus,
yeah. Beautiful lady.
Shit, or what it is?
My beautiful baby.
Talking to you,
baby. You know I love you, and you know I want you. My penny when you bank account, you know I got it.
I got it.
Binadamu kiraka anaziba kila engo. Toto ni mzuri kwa nuzuri kwake upendo. Sifa kama Grace Matata wezi kumjua. Kiunoni bonge la shanga ukimona wezi kumjua. Umbo lake modo Tania paka likuwa na timbo adi vigogo. Kwanza yuko simple, zuri kakidoti la shavu imekosa dimples. Mangu squeeze teja na yumba tu kwa sea. Sema anatoka mkuyuni kwa omega sezi mwachia. Japo anatoka ni uswazi. Shaibu ni singida vipi nitampata shangazi. Nikiwa na we na jisi niko pepo. Niki kukosa na jisi kama mento. Upendezu kinuna ukicheka moyo na shtuka. Pez liko topu ntaziba nkiona nyufa. Nikudanganye kwa pipi ama Big G. Upendi rap ngumu mbona sisiki. Unaisi nilipo pez linavuja. Please baby niko Mwanza kesho ninakuja.
You know I love you, and you know I want you. My penny kwenye bank account, you know I got it.
I got it. I got it. I got it. I got it.
Oh.
I got it.
Nakupenda sana we mami low. Ila mishe zinabana kusaka dough. Usiku mpaka mchana busy mo. Acha ni kutafutie wendo mama low.
Wivu wa chana na sasa masnichi tu wa pigye ba, pop, pop.
Upendo kama wizi na iba nawe. Hata kama ni urinzi ntarinda nawe. Harakati kama pimbi na peri nawe. Iri baora ushindi na funga nawe.
I got it.
I miss you too.
I got it.
Bank account, you know I got it.
I got it. I got it.